Muri kumwumva Radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saha 11 n'igice zo mu gitondo mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritanga ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mwese mwaramutse aho muri hose. Muri kumwe nanje Fidele Niyongabo uyu munsi ku w'Imana. Mu kanya gato turatangura tubashikiriza amakuru avuga hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho twabategura ikiganiro ejo cy'ugwaruka rwo mu Rwanda kiza kugeza ku isaha 12. Kuva kuri iyo saha nk'uko mubimenyereye murakurikirana ikiganiro dusangira ijambo. Imbere yaho ariko reka Ijwi rya Amerika ribashikiriza amakuru avugwa ku isi y'uyu munsi.
Urakoze Fidele, mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Umuherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Nigeria. Abantu bababa 500 bamaze guhitana n'indwara ya mugiga mu kiringo cy'amezi 5. Ivyo vyatangajwe muri indwi n'userukira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu Osagi Eanire. Uwo mutegetsi yabwiye amenyesha makuru ko abantu bashika ku 4,637 aribo bamaze gufatwa n'iyo ndwara kuva itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane, ikaba imaze guhitana abashika ku 328. Intara ya Zamfara iri mu buraruko ni ibangamiye kurusha izindi, aho ibice 70% by'abafashwe baba muri iyo ntara. Ubutegetsi bumenyesha ko burindiriye incanco zirenga 180,000 ziva mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni mu gihe intara ya Zamfara yonyene ikeneye incanco zishika ku 3 million, nkuko byatangajwe n'ikigo kijejwe gukinga indwara aho muri Nigeria. Nigeria gisanzwe ari igihugu kibamwe abantu bashika ku 1,190,000, kikaba kandi kiri mu bihugu bikarigwa cyane n'indwara ya mugiga. Mu 2015 abantu 13,700 barafashwe n'iyo ndwara, ikaba yahitanye abashika ku 100,000 baba muri Nigeria no mu gihugu kibanye cya Niger. Leta ya Korea ya Ruguru yahagaritse igitero cya nucleaire yari yatangaje ko ishobora gukora kuri uyu wa gatandatu. Ni nyuma yaho Amerika igabishirije ko yiteguye guca ikora igitero cya gisirikare muri ako karere. Igihugu cy'Ubushinwa naco nyene kikaba caradugije ibihano by'ubutunzi kuri Korea ya Ruguru. Kuri uyu wa gatandatu Kim Jong-un aramutswa Korea ya Ruguru yari yitabiye ibirori bya gisirikare bikomeye muri icyo gihugu cyo guhimbaza isabukuru ry'amavuko y'uwashinze Korea ya Ruguru Kim Il-sung. Jong-un yari yasezeranye ko ategekanya gutera Amerika umugambi yaciye ahindura nk'uko byatangajwe na Han Chan-il, umuhinga mu bya politike mu kigo mpuzamakungu kijejwe ivyigwa bya Korea ya Ruguru. Kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze, Korea ya Ruguru yabandanije gukora ibitero byo kwiga ibigwanisho bya misile na za nucleaire. Muri uyu mwaka Kim Jong-un akaba yari yagabishije ko bazokora ivyigwa vya nyuma kuri misile ishobora gushika ku butaka bwa Amerika. Prezida Donald Trump wa Amerika akaba yaragabishije akatari gake Korea ya Ruguru. Tubibutse kandi ko mu ndwi iheze Amerika yarungitse ibigwanisho vyo mu mazi, bimwe muri ivyo bikaba ari bijejwe gusambura misile ziva mu karere ka Korea. Muri Siriya abanyagihugu bataramenyekana igitigiri bariko barimugwa bishwe bahitanywe n'igisasu cha bombe carashe imiduga yariko irabunguruza ibatwara mu bibanza bari bateguriwe. Ikinyamakuru Enab Baradi cegamiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi catangaje ko ico gitero gishobora kuba cahitanya abantu bashika kuri 80. Ni mu gishira hamwe rijejwe gutabara imbabare Casque Blanc Jojo ritanga igitigiri cy'abantu 100 baguye muri ico gitero. Abenshi mu baguye muri ico gitero bagizwe n'abashiite bari bamaze amezi atari make bakikujwe n'abayisilamu. Gushika ubu nta n'umwe ari yitiriye ico gitero yamara imigwi y'abajihadiste sunita co kimwe n'ishami ry'umuhari wa Al-Qaeda ukorera muri Siriya uramaze gukorera ibitero bitari bike muri ako karere ubiganisha ku bashiite basanzwe barabiyonkoye ko mwamenya ko amasezerano yari hagati ya leta ya Damasiko n'abayigwanya kubijyanye n'umutekano wabo banyagihugu yari yahagaze kuri uyu wa gatanu. Abanyagihugu 1,000 bakaba bari mu gahinga imbere y'uko icyo gitero kiba. Abategetsi muri Afghanistan batangaje ko igitigiri cy'abahitanywe ni bombe ya mbere nini yatewe na Leta Zunze za Amerika ku munsi wa kane kiyongereye inshuro zitatu. Abo bategetsi bamenyesha ko ubu icyo gitigiri gishitse ku 92 kandi ko gishobora kwiyongera nta makuru ajanye nuko hari abanyagihugu baguye muri ico gitero aratangwa. President Ashraf Ghani wa Afghanistan yatangaje ko ico gitero cabaye babwifatikanije na Amerika. Yamara umwe mu bategetsi ba Afghanistan yari yatangaje ko kikiba ko atamakuru yuko ico gitero cari categuwe bari bafise. Hamid Karzai yahoza twara Afghanistan yatangaje kuri uyu wa gatandatu ko yari yarasavye igisirikare cya Amerika ko covaho muri Afghanistan kandi ko batohirahira ngo batere iyo bombe. Karzai akavuga ko ico gikorwa ari ubwicanyi bw'agahomera bunwa kandi ko ari cyo kugerageza ubwicanyi bw'ikivunga kurusha gutuza abagwanyi ba leta ya Kiisilamu. Undi yanegeye icyo gitero ni userukira Afghanistan muri Pakistan ahavuga ko ibitero by'amabombe nkayo atari wo muti. Avuga ko iyo bibuko atagihugu kiba gifise umutekano nka Afghanistan. Leta ya Afghanistan yishuye kuri ibyo birego icishije kuri Twitter ivuga ko Afghanistan ari igihugu umunyagihugu wese afise uburenganzira bwo guserura ibyiyumviro byiwe. Neo leta ya Turkiya yahagaritse abantu batari bake bikekwa kuba bafitaniye imigenderanire n'umuhari wa leta ya Kiisilamu inyuma yaho uwo muhari utangarije ko witeguye kudurumbanya amatora yo guhindura ibwirizwa shingiro atekanijwe kuba kuri uyu w'Imana. Uwo muhari wahamagariye abanywanyi bawo gutera ibiro by'amatora aho abanyagihugu ba Turkiya biteguye kujya gutora bemeza canke bahakana ko inama nshingamateka ihereza ububasha President Recep Tayyip Erdogan wo kuyobora amateko ya Turkiya. Uwo muhari watangaje ko gutora umuntu ngo ayobora amategeko atari imana ari umuvumo.
Ushimiye mugenzi wacu ahejeje kudushikiriza amakuru avugwa ku isi. Ijwi rya Amerika, Washington DC. Muri uyu mwanya rero tubashikiriza ikiganiro ejo gitegurwa n'urwaruka rwo mu Rwanda.
Itegeko rigena ubukure mu Rwanda rigaragaza ko umuhungu aba afite imyaka 18 mu gihe umukobwa afite imyaka 21. Bityo kuri iyi myaka nibwo wasangaga abana batangira gushyira igitutu ku miryango yabo bashaka ku mitungo y'ababyeyi babo.
Mu kiganiro cyo kuri iki cyumweru turaganira ku murage mu muryango nyarwanda. Turarebera hamwe ikitegeko rigena kwitangwa ry'iminani mu muryango. Dore ko muri iki gihe itegeko ryavuguruwe ubu ababyeyi bakazajya batanga umurage ku bushake bwabo.
Ese ababyeyi ndetse n'abana mu muryango bavuga iki kuri iri tegeko ryavuguruwe? Reka tubahe ikaze muri iki kiganiro aho mugiye kubana nanjye Mizero Crispe mfatanje na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge.
Ikiganiro ejo mugikurikira buri ku cyumweru isaa 11:35 mu rukerera, saa 2:05 za mu gitondo ndetse na saa 11:05 z'umugoroba.
Reka twongere tubahe ikaze mu kiganiro aho tugiye kuganira ku murage mu muryango maze tukibanda ku itegeko riwugena nyuma y'uko ryavuguruwe. Nicole, ubu ababyeyi bazajya baha abana babo umurage cyangwa se umunani ari uko babishatse?
Ibi ni ibigaragara mu itegeko nimero 27 2016 ryo kuwa 8 Nyakanga 2016 risobanura ibijyanye n'impano, indagano ndetse n'izungura ku muryango nyarwanda wose. Crispin, rivuga iki?
Akubirebana n'imicungire y'umutungo w'abashakanye, impano n'izungura, iri tegeko ryemerera ababyeyi gutanga umunani bawuha abana babo ku bushake. Nicole, reka tubanze twumve iby'iri tegeko.
Aha tugiye gusobanukirwa byimbitse impamvu iri tegeko ryavuguruwe. Ni mu kiganiro na mugenzi wacu Shyaka Maurice yagiranye n'umwe mu banyamategeko.
Yitwa Habiyaremye Jean Hubert mu karere ka Ngoma.
Kwa ryaravuguruwe hari impamvu nyinshi. Impamvu ya mbere, umubyeyi yabaga yarabyaye abana afite urugero navuga ashobora kuba yarabyaye abana batanu, ariko muri ba bana batanu birumvikana ko umwana wa mbere n'uwa kabiri ntabwo wahabwa ku buryo bungana. None bikagira ku mwana wa nyuma, wa mubyeyi nta kintu agifite cyo kubahereza wa mwana k'umunani we. Ibyo bibazo rero bigakuruka ku babyeyi bagashobwa mu nkiko no kutumvikana n'abana babo, bakumva ko ari ukubanga, bikabyaza byabatera n'urupfu, akaba ati yahaye abandi ngiharanyima. cyakabitekereza gucu. None waza kureba rero ko itegeko kugira ngo rihinduke rituruka mu itekerezo by'abaturage nitwe tubitanga itegeko rikavugururwa. Baje gusanga kugira ngo byitwe ko ari inshingano kandi gahunda ya politiki ya leta buri muntu wese ahava agomba gukoresha amaboko ye, agomba kumenyerezwa kwikorera. Politiki ya leta nikora wigire. Bivuge ko wa mwana niba yavutse inshingano ku mubyeyi agashakira igikoma yagiye cy'amashuri akamujyana mu ishuri akamurihira amashuri ariko yagira kuri ya myaka y'ubukure muziko y'imyaka y'ubukure ubu ngubu yavuye kuri 21 izanwa kuri 18 uvuga ko niba ageze kuri myaka 18 nta kindi kintu aba gikeneye ku mubyeyi. Nuko ngo nawe mu burere yahawe afite inshingano zo kwishakira ibizamutunga. Hako bitavuga ko cyagikorwa cyuko umubyeyi yaha umwana we 8 niba umubyeyi afite umutima wo guhereza umwana we ntago bivuga ko impano ku mubyeyi n'umwana ivuyeho. Wa mubyeyi niba afite ibintu yarafite n'umutima wo guhereza umwana we asana amaho uko bisanzwe ariko bimuturutse ku bushake bwe bitavuga ko niba atahaye wa mwana we wa mwana yamureka. Ibyo byose rero ndumva ari byo byatumye itegeko rihinduka kugira ngo wa muco wo kudakoresha amaboko yawe ugategeza ngo ababyeyi ngo bafite imitungo uveho. Mbo amakimbirane rero ntago twavuga ko atabaho. Kimwe nuko na mbere kose iryo tegeko ry'itangwa ry'iminani rikiriho kuko umwana wa mbere uko ahawe ahabwa byo bagifite ibintu. Uwa nyuma rero harije avuka uko umubyeyi yarameze ubushobozi bwaragize gute bwaragabanyutse ico gihe byanabagaho mu imiryango kabana no bakazirana ubwabo batuye baragutonesheje baguha byinshi kibampaye gakeya. N'ubu kubijyanye n'impano ntabwo navuga ngo impano nayo ngo niba umubyeyi afite ubushake bwo guhereza umwana we nabwo ngo impano zizaba zingana azamuhereza uko afite cyangwa se nanone akurikije iki uko umwana nawe yamwitwayeho. Nta muntu uri hejuru y'itegeko. Nkatwe maje ubwo rwa Minisitiri w'Ubutabera rushinzwe kwigisha amategeko no kwamenyekanisha abaturage niyo nshingano ya mbere dufite yo kugira ngo iryo tegeko turisobanurire abataragyumva baryumve. Kuko ni itegeko ryaravuze ko umunani utakiriho ahubwo ko umunani winjiye mu bwoko bw'impano niko itegeko rigomba kubahirizwa. Impano rero nta tegeko rivuga ko umuntu agomba guhereza umuntu ku gahato. Impano ni ubushake bw'umuntu. Iyo ababyeyi bitabye Imana rero bafite abana basize ya mitungo ntabwo iba impano ahubwo bayinjiramo mu buryo bw'izungu.
Nicole, ngira ngo noneho aha igitegeko ryemerera ababyeyi guha umunana bana babo ku bushake tubisobanukiwe birushijeho.
Yego, namwe mudukurikiye nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu mutubwira icyo mutekereza kuri iri tegeko.
Iri tegeko ryavuguruwe ryaje risimbuye ryari risanzwe rikoreshwa kuva mu w'igihumbi 1999 gusiri ryategekaga umubyeyi guha umwana w'umunani mu gihe ageze mu myaka y'ubukure twatangiye ikiganiro tubabwira. Ariko muri rusange Nicole, imanza zari nyinshi mu nkiko.
Ese noneho ubu abaturage batekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe?
Ahari abaganire na mugenzi wacu David Hitimana.
Yego, n'abaturage bo mu karere ka Rulindo, umurenge wa Mbogo, akagari ka Rurenge.
Reka tubakurikire turagaruka mu kanya gato cyane.
Itegeko ndumva ni ryiza biranashimishije ku sosiyete nyarwanda cyane cyane wenda nk'abana cyangwa se nk'urubyiruko bazajya bakura bumva yuko aribo bagomba kwigira.
Tubwira no ku ruhande rwawe papa waramutse akwimye umunani kandi akayiha abo mu vindimwe we wabifatamo
aramutse ayinyimye byaba ari uburenganzira bwe.
Mukecu tubwire
byawe nk'abana munani batanu bahaye umunani abandi itegeko riraje ngo ntabwo wabaha mwese ubwo wowe udashaka amacaka kuri muri abo bana barazira iki wabahe agasigaye wenda ukwitira wowe. Ndetse cyangwa abo twahaye nka mbere twabibaka noneho bo bakishakira kwa kundi kuvuga ngo umwana mwiza nta mwana uba mubi nta n'umwana uba mwiza.
Njye banyita Mfashire Vestina. Cyo numva njye navuga kuri iryo tegeko nuko hari aho ryabongama. Ubu ngubu wenda hari nk'abana bavukana nk'ubumuga ugasanga ntashoboye wenda nko gukora nka gucyo ngo akorera ababyeyi. Ubwo rero byatuma ababyeyi bafasha wa wundi ufite amaboko kurushaho undi utayafite niba yaravukanye umwuga wo kutagira amaboko akaba yarafashije ababyeyi akabashimisha noneho wa wundi ufite ubumuga urumva kuko bivura nto nta gikorwa kigaragara akora nta kintu bashobora kumuha ubwo baha wa wundi bafasha.
Ubundi inahangaha twari tugitanga umunani tugaha umwana wese nibwo mbyumvisha ko ntawe uzatanga umunani.
Ndumva nta kibazo kibirimo pe umubyeyi agomba guha umwana we umunani abishaka nyine bizatuma bikangura urubyiruko rubashe kwikorera ibyarwo.
Nge nago ndiyemera.
Kubera ko
hari nk'igihe umubyeyi aba yarahaye abana be mbere bakuru bacu itegeko ritarazaho nge numva ntacyo rizafasha ahubwo rizatuma abana mu miryango baryana bahora bakimbira
umunani wakeretse ko bawuhaga abahungu hari umukobwa wabufataga
nkawe itegeko rarivuga hiki
ibi ni byiza ahubwo ngo babigeze bacyo
nge iryo tegeko ndarishyigikiye umubyeyi abaga ashaka kuba yagurisha ku mutungo afite ashaka kugira ngo yikenure abana bakamubera imbogamizi nge mbona yifite kamaro keza bitewe yuko umwana azamenya nawe kwishakira ibyo kugitika
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika 104.3 FM
Nicole reka dukomereze kwikoreshwa ry'itegeko ese rihuriye he n'inchingano ababyeyi bari basanzwe bafite kubana babyaye hari cyo ministri w'ubutabera Johnston Busingi yabivuzeho
yavuze ko itegeko ritabuzana mba ababyeyi kuzuza inchingano kubana babo bibarutse harimo kubarihira amashuri ndetse no kubaho uburere bushingiye ku muco nyarwanda
ese Nicole twavuga ko tutazongera kumva imanza z'abana n'ababyeyi babo mu nkiko kubera iminani
reka tubitege amaso gusa ntekereza ko babishyizeho babikoreye inyungu z'abaturage muri rusange
Yes, twari tumaze kumva abaturage bo mu karere ka Rulindo gusa n'abiburasirazuba hari cyo badusanjije Nicole.
Reka twumve naho icyo abaturage n'urubyiruko batekereza kuri iri tegeko ryavuguruwe. Tubibutse ko ryemerera ababyeyi guha umunana abana babo ku bushake.
Ni kuri mikro ya mugenzi wacu Ive Nkuye mu ruge.
Gutanga umunani bizamura umwana ubutafite uko yigira bikamuzamura bikamwongerera ukubaho kwe none rero gutanga umunani ubikora mu bintu byo wumvikanye n'umuryango ugaha umwana wawe umunani nawe akakugiraho icyizere kuko uburisi ku mwana wagize neza akakugirira neza ntuhamwe mu munani
ubundi ibintu bikiriho waga umwana umunani noneho umunani ukazamuzamura mu bisi yamaze kubaka nk'urugo rwe ubundi kabona hazamukira kugira ngo atere imbere bitewe nuko muri iki gihe umunani ahanini w'umwana ni amashuri uramwigisha noneho yamara kubona mbese yamara kugira ubwenge ubwo bwenge bukazamuzamura noneho ukamwunganira ikintu kiriho ubu ni nko kuzungura ariko noneho umwana ugiye ufite ibintu ntabwo wamutererana
batabumaye babanyije urabona wenda baranyigishije ariko kunyigisha nta kazi nabonye mbaye hose ntacyo nkora nta munani nta kantu bampaye nabahone bataguhaye wakihigira nyine wamenye ubwenge ukamenya gukora ukishakishiriza ku bwawe
umunani barawumaye kantu bampaye ni ubusa
ndi umwana mfite icyo mfite nakimuha kuko nta mpamvu nimwe ngo ndahe umwana wanjye umunani ariko bitabaye ngo yanshyira agatwo kumuha ntawo namuha
njye numva umwana rwose ari uwanjye umunani nawumuha
Nicole hano numvisemo impuhwe za kibyeyi cyane
yego niyo mpamvu tugira ngo abadukurikiye badusangize ibitekerezo byabo ese mutekereza iki kuri iri tegeko ryavuguruwe rikemerera ababyeyi guha umunani abana babo ku bushake ese iterambere ry'umwana ryaba rishingiye ku munani ahabwa n'ababyeyi
Nimwese muduteze amatwi mushobora kutwandikira ibitekerezo cyangwa se inyunganizi kuri nimero ya telefone ikurikira 0784182832 cyangwa se 0728082832.
Aturakomeza kugenda twakira ibitekerezo byanyu gusa mbere yo gusoza igice cya mbere mu kiganiro ejo reka twumveho gato aka karirimbo ko kwibuka kuko mu Rwanda turacyakomeje iminsi ijana yo kwibuka aturagaruka nyuma y'ikinamico nyiramubande muri bukurikire nyuma y'iyi ndirimbo
turibuka jenoside yakorewe abatutsi Kanta kongo duhete ukoze mundana wawe reka wawe kwihoreze turwanye ingenga bitekerezo ya jenoside tushigishire ibyiza Abanyarwanda twagezeho twaciwe n'ibice turamarana turi ubwami kibi kiraganza ubuntu munyarwanda niyo mero
tugeze mu gice cya kabiri mu kiganiro ejo aho dusanzwe dukurikira ikinamico nyiramubandi eduherukana ibyatonto kiduhe biri hafi gusobanuka ese amaherezo y'inyoni yabaye ayahe reka dukurikire iki gice
niko kanti
karam
abana nabaye ko ntabamenye
abana nabashitsi bahire ingira ngo nabo bari buze kukwibwira ariko nyine nabanyeshuri biga hariya muri kiriya kigo cya secondaire bakaba bafite ubutumwa bw'amahoro
ni baba ndi bateguye amarushanwa yandi yo kwitabira yo kwiruka
nibyo koko nitwa bijuru
nanjye nitwa mbegete
ninjye gakuru
nkabamagaraye bagenzi banjye muri club dufite amahoro mu by'ukuri tumaze iminsi dutekereza kuza kugusura ariko ndabona twashobojwe tukahagera
nuko
nari nibagiwe kubikubwira ariko uyu mwana muto yari yaje hano twaranabonanye ambwira ko bazagaruka kudusura uyu munsi
urumva ari byiza cyane none se ubundi bakaba bashaka
Jye na bagenzi banjye turi kumwe twifuje kuganira namwe mu rwego rwo gushaka umuti w'ikibazo kiri hagati yawe na Soronga
ariko ibyo nibyo bibagenza abasha uhoze mwebwe mwumva umuti wava hehe abantu b'abarozi bagemurira abandi mbwa hanyuma umbwire namwe
ibyo koko nanjye narabyumvise ariko impamvu y'iyo mbwa ngo ni umujinya w'uko wateye Soronga ibuye kumumena ruseke ntunamwake n'imbabazi
nibyo
umvira mwabana hano ni wanjye kanigira amategeko ngendera nicyo gituma numva mwahindura ikiganiro tukaganira ku bindi
none se papa reka nkubaze ubu ntudufata nk'abana bawe kuko turuta kandi muri bibiliya ntihanditswe ngo umugisha w'abana bawuhabwe n'ababyeyi natwe rero umugisha tugushakaho ni uko wareka gukimbirana n'abaturanyi maze twese tukabana mu mahoro kuko igituma mbivuga nuko twebwe abana ibyo tubona dushobora kubyitwaza mu mikurire yacu kandi natwe dukuze dufite imyitwarire ni ukuri ntaho isi ntiyago yazigira igira amahoro
nanjye amahoro ndayakunda rwose rero mumfashije mukajya muza tukayavuga hano mukayandirimbira hano iwanjye kandi bakayavuga ni ibintu by'ingenzi reka nanjye ndayakunda
ni byiza rwose ni byiza kuduhaye karibu ariko amahoro araharanirwa kandi agasangirwa none turumva atashye mu rugo honyine abandi batayafite byaba ari byiza
yego rwose bana ba ibyo muvuga ndabyumva kandi nibyo mureke duhaguruke tuyaharanire twese
yego nibyo
rero ubu ngiye ngomba gusesengura ibyo mwashatse kuvuga ubundi nzabatumaho mugaruke tubiganireho twumve icyo mwashatse kuvuga
murakoze rwose nta kibazo yego murabeho
bageze ku
irembo
minyo
wee
ntunguye no kukubona ariko ndishimye
gute se gaku sha mwana nanyanze maze
sha nta kukwanga kundi ni ukubera amasomo yadufasha ariko nta nubwo twakwibagiwe
kuba ntaboneka mukanzirikana abandi bana se baraho
sha ni ukuri bose baraho
mperuka kuvugana na bijuru haciyeho iminsi
amakuru se
sha ni meza
minyo mbere se wateganya iki ku bijyanye n'amasomo yawe uzi ko neza ibizamini bigiye gutangira
sha ntacyo nakubwiraga ko byaranshanze n'ukuri nizeye umuntu none reba ibyo yankoreye yarandindagije gusa gusa
sakubwira ubigiye umaze upfusha umwanya wawe busa n'ubu uri kurira bimwe natwe
sha byihorere
none si kandi ushatse ariko wakwisubiraho bikiri mu maguru mashya
wapfa ahubwo sinzi ko nzanarisubiramo gaku
ngo iki minyo
ubanza n'ukuri ntwite
ye inkuru ibaye impamo
sha nanjye sijye n'ubujiji bwanjye nanze kumva bagenzi banjye inama bangiraga ariko icyo nshaka ni ugukuraho uriya mugabira itubutse wenda n'iwacu ni ukuri banyirukana nkazabona uko nibeshaho
ngo kaguha amafaranga ahubwo aze ntaragukwepa ko ariyo gahunda afite
ye cyakora nankwepa nzaba ndigushije kabiri ni ukuri ubu se koko gaku nzaza iwanyu muzancumbikira
nzi ko byakoroha ko tuzakora ibishobotse erega wowe ugira uveyo ibindi tuzabyiga
shaka ko reka ngende mbanze mpange ibintu neza ubundi nanamutegereza iminsi ibiri ubwo nzakubwira
iyi ni ikinamico nyiramubande mukurikiye mu kiganiro ejo
Haba. Kuzindutse se na mahoro?
Sha, mahoro ntayo. Umutima wanje sintuje rwose. Nubu biba byananiye kubyuka. Navuga nti reka nzinduke nze nkurebe.
Ano bayiko sindumva impamvu y'ibyo urimo kumbwira. Hari umuntu sakubwiye nabi sheri?
Ntawe. Ahubwo nibo byibuka neza. Ubwo duherukana wari wambwiye ibyo urukundo wabivuye mu Burundi. Bityo bituma uko bukeye nuko bwije nta mahoro ngira kubera ririya jambo.
Ibyo.
Kandi mbaba. Urabizi rwose. Nta mwanzi wagutera turutse iwanyu. Kabone nubwo uyu munsi wa none ibibazo mu miryango yacu mibikimeze nabi ariko nzi ko bizashira
erega ndakumva haba ariko amakuru numvise nuko we na papa wawe mufatanyije umugambi ndetse ngo gukomeza kundeshyareshya ngo ku buryo nazazi wanyu mukanyirenza
mu izina rya Yesu
baba
ubwo ninde wakubwiye ibyo sinatinyuka n'ayo magambo ntiyava mu kanwa kanjye ahubwo wowe ugomba kugira umutima ukomeye kuko hari abantu bari gushaka kudufatirana n'ibibazo dufite ubundi bakadutandukanya no kuri sheri rwose jya wirinda amagambo y'abantu nkawe
yewe ntago byoroshye gusa niyo mbitekereje nakwibuka ko nibyo turimo gupanga shambona nawe bisahurira ubundi se wa mugani kuko bukwe buzazwamo n'abandi
ariko mbaba ubwo si ngombwa ko buri wese abwitabira none se mbaba nturumva umwana w'imfubyi wamaririjwe washingiwe kandi akabona abamushyigikira mu bukwe bwe natwe rero ntituzabura ababutaha uretse ko nta n'uwakwifuza ko twakora ubukwe muri biriya bibazo niyo mpamvu tugomba gushyigiramo imbaraga zose zishoboka tukabihashya
ndabyumva ariko ntabwo byoroshye ahubwo ndabona iduka bafunguye reka nigendere bataza no gufunga nkabura ari amatise meza ubwo tuzasubira haba
none se ubwo igisubizo mpaye ni iki baba uracyankunda
Papia, uri kunywa igikoma muri uyu mugoroba sha?
None ko ari cyo nzi guteka cyonyine. Kuburiya mugore wanjye yagenda. Nta kindi kintu ndashyira mu kanwa. Menywa ari igikoma manywa nijoro.
Ariko nawe ntugakabye papia. Nta mugabo wahoshye mu gikombe rwose. Ubusenge ko nitekera urabona hari cyo bintwaye papia.
Buryo urabizi?
Ndabizi rwose. Ugomba nawe kubyiguka byikorera kandi ndabizi nta kigoye kibirimo rwose.
Akase nava pe. Ko mbona abagore baba baterekeranije dukono dutandukanye ubwo ko kubona najya ntuvamo.
Umva ukuntu uri umupfayongo.
None ukiri wanjye.
Oya ntago ari kugutuka. Niba ari igitoki uranyumva neza cyangwa ibirayi urabifata utarinze kubihata ndavuga wenda wageze ubunebwe ubundi ugakatakatiramo uburisho wateguye bwose ukabukatakatiramo ako kanya ubundi ugaheruka utereka ku ziko umaze gufatisha
wongera kubikuraho ugiye kurya
kora kw'Imana sha ndaza kubigerageza
oya ubigerageze nta kigoye kirimo papiya kandi uzamubwira hanyuma rero narinje kukubwira igitekerezo nari nageze
ngaho mbwira
maze turebe uko twabigenza nagira ngo tumanuke muri ruriya rutoki rwiranya na yimbwa ngo ntigatsimbare dufate imihoro turuteme rwose turushyire hasi ubundi ntazongere kubona aho yihisha agiye guhemukira abahisi n'abagenzi
soro ndakubushije nari nakubwiye ko ntazabisubira
ariko rero
none ubu ko kunantungu yabona najyayo
ya rwose nta kigoye
reka tupange tuzagiye undi munsi urabona ubu nayo ntegereje n'umuntu ugiye kuza kunsura
sahubwo ntacyo aje nzongera nigabe njye noneho tugenda ariko gahunda izabe gahunda
oya nta kibazo ahubwo uzanzanira igikote niba hari icyo ugifite cya kindi nahise nkijugunya kubera ukuntu cyanuka gahimbwa
ye ntacyo
ngaho da iyi migambi se surunga na papiyasi bakomeje gucura ubugatsimbanyi n'abatahura bizamera bite ntuzacikwe ubuta igi yari kinamico nyira mu bandi Nicole igihe igihora ari umwanzi wacu
reka ducunguze uburyo umwete duha kanya bagenzi bacu baduteguriye ubutumwa mwadusangije turagaruka mu kanya dusoza
barakoze bagenzi bacu kuduha ikaze twongeye gushimira mwese dukomeje kubana mu kiganiro ejo nk'uko bimaze kubimenyera uyu ni wa mwanya twahariye gusoma ibitekerezo byanyu ndetse n'inyunganizi ku kiganiro kiba cyaratambutse
Mu gutangira reka twibukiranye ko insanganyamatsiko y'ikiganiro yaragaragazaga uruhare bwa buri munyarwanda gukomora ibikomere bya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Reka ubutumwa bwa none tuhere ku bwaniyo Muhoza Jean Claude uherereye Rusizi yagize ati twebwe abakomeye tugomba kwegera abafite ihungabana tukabahumuriza kuko ibi bihe turimo ntibyoroshye. Murakoze nawe urakoze. Yagize ati nitwa Niturikure Eliezer.